The person who commits this is the government value, a technical person who looks at the law and charges you. Katowaja na government, your property rate, it's 1 million. It is preset and it's lawful figure. Katowaja na government, mpayo, baku chajingi za mtualo kumi, milioni ya mtia, tofu ayo. Nse, tujabiko la kumanyi mundeli nze mbeda na wakulwe. Gwe mpayo ya mtualo nkaga nga chwede. Mkula ya mtualo joo nkaga, waki na jikuwa kumumwa. Na ye wajia kuita we miyake sato. Ono mkezo, ono mlango, ajaka, na ye mnange mbuli omakati wa sasuka. Ataba nanga wakulu mbali wa nene sasuka. Because it will be an area. Why? That money was computed on you by the law, not an individual. Much target.
Omuti nakasaganti ngenda kusajako oyomuliake. Sena nangisabako lida.